Vile moyo unapita najionea sana huruma, nakaa chini nalia najiangalia sijitamani. Chini nachimba natafuta mzizio, najitafutia dawa usinga kwa irizio. Najiita mjinga jiacha utoto, najiona mjinga wenge kimtindo. Acha tusiwe wapenzi, mama jua naumia, umeondoa mchumama, mama ngazi nachia. Leo unaenjoy upendo, minachezewa hisia. Penzi langu mama, natamani rudi zamani. Ah baby, oh baby, inachuma nakosa amani. Ah baby, inaniuma na dunia getu mada. Ila penzi lako ngumu kumbuka, uwa minalia sana nikikumbuka tulipotoka. Ningepata mwanani, ila penzi lako linanyosha. Usinifanyie mimi hivi, jua vibaya, nitoe kwa ubaya. Sweetie mapenzi ndo haya, basi unisamehe mwaya. Mama mapenzi ndo haya, hata tusiwe wapenzi. Mama jua naumia, umeondoa mchumama, mama ngazi nachia. Leo unaenjoy upendo, minachezewa hisia. Penzi langu mama, natamani rudi zamani. Ah baby, oh baby, inachuma nakosa amani. Ah baby, inaniuma to my bed. Oh, my baby.